ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Ngubingelele, ngwamukele futhi engosini e-fresh, ngingusibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBene Diamet we-Christian Networks. Kukho konke okuqhubeka emhlabeni, kwenza iningi lethu liyibuza ukuthi kanti bonke lobubi buyomanini. Lokho akuwona umbuzo nje, kodwa ngumbuzo ngempela ofanele ukubuzwa ukuthi kanti kuyomanini ngempela. Kungani uNkulunkulu wothando avuma ukuba kube nokulimala okungaka ey'sulwini ezimsulwa engenacala? Iningi lazo zingane ziyabulawa, zinqunywa izitho ey'thile, zihlukunyezwe. Kungani abacebile beqhubeka beceba, abampofu beqesheka ngokwedlulele baze babhashe ngumpofu? Kungani ivumele ukuba lo muntu thizeni empilweni yami amiyekele nalokuyiphatha kwakhe okubi kimi? Kungani angavese akunqume kuphele nya lo Nkulunkulu wothando na? Kodwa inkinga iningi labantu ababuza lo mbuzo abamvumeli uNkulunkulu asho noma yini le engaphambani nemizwa yabo. Yonke le nkulumo yamakholwa yezulu nesihogo, isono nokulunga kwahlwela kaNkulunkulu, zinkulumo abangayifuni lezo, nembala lokho akukho right futhi. Manje uma ungamfuni lo Nkulunkulu okwahlulela, usala nobubi. Uma ufuna ububi bume, ngakho uzomdinga uNkulunkulu ozokwahlulela ngobulungiswa nokulunga. Futhi kungaleso zathu kanye uNkulunkulu washo lokhu kuMathewu 25:46, laba bayakumuka baye kujezisweni okuphakade, kodwa abalungileyo baye kuphileni okuphakade. Kahlehle ukulunga kaNkulunkulu ukwahlwela kwakhe kuye nokujeziswa kwengunaphakade okuzayo, kuzela labo abamkhafule ey'mpilweni zabo. Yinto le uJesu akhuluma ngayo kaningi. Akwazi ukuba nakho nhla zombili. Uma ufuna ukuba masisha ububi bume, uyamdinga uNkulunkulu ozokwahlulela ububi. Ebese labo bantu ababi bayonyamalala baye kwahluleleni kwaphakade. Yebo, kuyofika ekugcineni. Ukuyithola devotion efresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.